leo nimewaletea SDK boxes. Ndio hizi. Unaona kuna yenye iko na cover ya gold, kuna hii yenye iko na SDK cover ya kawaida. This one goes for only 250 Kenyan shillings. Hii unabeba na 280. Kitu safi. Ona venye tu imetengenezwa wewe. Haya. Hii yenye ni kakubwa kiasi, hii ni yenye inatoshanga equalizer. So this one goes for 350 Kenyan shillings. Kuna wale wenye wanatengeneza amp kubwa kubwa zenye ni kama E amp, AA amp, GX, hii ndio unatumia. It goes for only 550 juu iko na SDK ya gold. Na kama hutaki hii, pia kuna sasa yenye iko na SDK ya kawaida na ndio hii. It goes for only 500 Kenyan shillings. Imagine. And you can only find them here at Step Up Electronics. We are located at Luthuli, Tiriki Lane. Come shop with us. Bye, guys.